mukendeze munange kubanza kyekimu kubyansula kyenayite emikwano abalala baali bakesi mu buzibu baamala kundeka naawe kyenkugamba nti abo bokyaze enkumu bonna tebaba banno bwe bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo bwobuwulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano nkukyuka nawoluvaalwawo obwobuwulira bbiya ne batamiira ne bayimba erinnya lyo ng'obwana bwo busula mpewo ne mukazi w'omunnya alya musabe ekennyama ne kafuuka akanyama gwe ng'owa bali ab'ebbali kale bakuwaana naye mu buzibu tebabaayo bwe bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo gw'obuwulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mu kukyuka nawoluvaalwawo jankumu ne basekerezanga bwe batege engalo bwe bakuwaana obeeranga bebi buli akulabako yenna akwagala bantama gwe basembeze naye si bantu balungi kuba bwe ziggwawo baggeyanga abamala ekiruyi ettima si kibyo okugabanga naye obalira kuba omuti oguweddeko entuntugu ebinyonyi biguyitako kapaalo abantu bakwagala olina naye bwe ziggwawo bakulabanga atalina mugaso bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka